Boy David.
Push Tracy. What you sing, liking what you feeling, liking how you liking when I'm looking at you blinking, looking like a slayer, you looking like a player. Bonga power love, dani takugeya. Hey, hey, missy carpet, huwezi nilei. If you turn me on, car radio na delay. Nimeiva mbaya macho kodo kodo. Come sorry kama kono kono. West figure yangu kauju yesabu. And if you look shady, siwezi kwachu. Missy kifaranga usinite chick. Bila check money, siwezi kucheck. Mini kasu pa vile ni con market. Bomba's idea jacket. Tracy naughty naughty. Bila notice,
I love
he
the way
naughty.
You shake my body.
Kill it, baby.
Kill it, baby.
Oh, kill it, baby.
The way you dance.
Kill it,
baby.
Kill it,
baby.
Kill it,
baby. I love the way you shake my body.
Kill it, baby.
Kill it, baby.
Kill it, baby.
The way you dance.
Kill it, baby.
Kill it, baby. Kill it, baby.
Oh la 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 la.
Kuni data itabidi wena bundles. Mini scandal na kuzima kama candles. Pacha pupa. Fali, ata Muhammad anajua wesi Ali. So Messi two rules are idia Madrid. Ata nikiketi bado ni Messi mama. Mtaani mabuda wana mama. Boss mama, wrong number.
Usilete mikogo, basi chudensi kidogo. Punguza sira za mbogo, mana ushanipa usongo. Raya vanga mgongo, ebu ya tingishe maungo. Tupate utamu watendo, tudasi mpaka majogo. Napendo na vyo desi mama, unanimaliza. Ile michezo ya kuinuka inama. Kweli unaniwe ye.
Na kuchoma one time ka fuse, yeah. Na kuchanganya ka shots na baruti, oh, yeah. Na kufunga ka sugu ka mukundi, hey. Mini smokey, I'm the fan's choice, yeah. Kama white rain, I let a necessary noise, Niko fresh, utadhani ni maziwa, Na kani figa ni shot, barikiwa.
Nitakulinda kikomando, penzi langu liko gado. Zungusha kiuno kupe mzukato. Usifanye ni kose matamutu. Ulo ya beba baby mpu. Nyonjeshe nami nisira. Dancing na mi, dancing na mi. Kura kwa macho, utundu wako na michezo kidogo. Inanitoa jasho, oh la la la.